Sentero kachika kebibula mumu paramenti ya salatide bane kwela jange habari mjobula mumu kweke nenye teke pia ilia iseri kuata kubie dagara nibi kweze sewa mabuja njabi ilia National Drug and Health Products Authority Bill bila bili mwetano baka kasenti hobuweleza wabwe buja wansuwe teke ilio mwansi nkanone bane kwela jange habari mjobula mumu mwore sogwe mjobula mumu Owa Uganda Pharma Healthcare Erugogo Dr. George Didi Boka Umbaka wa Obonji County ategezeza nti eteeka lino liri mu bingi ebikyuse eri abatunda eddagala n'ebikozesa mu bujjanjabi n'ekigendererwa eky'okusitula omutindo nga singa banaasigalira emabega baakusanga okusoomooza Doka abadde akiikiridde ssentebe kakiiko ka Palamenti ak'ebyobulamu n'ategeeza nti ebyobulamu mu Uganda bisenvuddeko naye okusomoza kukyali kw'amaanyi ku bikozesebwa mu bujjanjabi naddala n'eddagala ebitali bya mutindo ekisa obulamu bw'abantu mu matigga ng'etteeka eryayisiddwa eggulo lye ligenda okutereeza embeera eno. Bano Boka era bawadde amagezi okuwagira enteekateeka ya gavumenti mu kubaga ebbaga erya yinsu ery'ebyobulamu eya bannayuganda bonna olw'okutereeza ebyobulamu bafuna obuvujjirizi anti abantu abangi bagenda okwetaaga obujjanjabi ne mu malwaliro ag'obwannannyini okuyita mu nsu eno.